calling, getting on call. O kuti gets off, yes, let me swap. And in a compose, a mean yam cock. No masegun jal on ya iswa. Coming in some calling, getting on call. O kuti gets off, yes, let me swap. And in a compose, a mean yam. Uma segunjalo ngiyalizwa ngishe ngakhulu izinto zomsakazi wentombi yami ngenxa yale ntombi engiyizwa izolo ngishe ngaphuka intamo ngenxa yale ntombi zami zokusukela umdanso ngibhema izolo ngishe ngaphuka izinto zomsakazi wentombi yami ngenxa yale ntombi engiyizwa izolo Yes, let me swap. And in a compose, a mean yam cock. No masegun jal on ya iswa. Coming in some calling, killing of cock. O could he get soft? Yes, let me swap. And in a compose, a mean yam cock. No masegun jal on ya iswa. Ngishe ngaphula izinto zomsakazi wentombi yami ngenxa yale ntombi engiyizwa izolo ngishe ngaphuka intamo ngenxa yale ntombi zami zokusukela umdanso ngibhema izolo ngishe ngaphula izinto zomsakazi wentombi yami ngenxa yale ntombi engiyizwa izolo ngishe ngaphuka intamo